Pamoja record.
Ndo wizi big, mofani big, majara big, I'm not duke big, a wizi.
Duke beat.
Hana mapozi na, hana maringo na, hana mapozi, hana maringo na, hana mapozi, hana maringo na. Tabia yake tu, imama napenda mingi siyarivyo tu. Mabezi yako unonipasha kufa tu. We na chochote unachotaka nitakupa tu. Ila sikipenda wifu upo paka na duke kapenda. Wafituko jamani kapenda. Nkacha uko na duke kapenda sana. Masumbuko.
Hana mapozi na hana maringo na hana mapozi. Yana maringo na yana mapozi.
Hana maringo.
Tabia yake tu, imama napenda mingi siyarivyo tu. Siyarivyo tu, imama napenda miumbile lake tu.
Nipe nafasi tonge maongezi. Uwe asha vita lendele penzi. Nipe nafasi chonde maongezi. Kwa sabwana asha vita lendele ne tupenzi. Kakata kata. Kakata kata kakata kata. Kakata kata. Kata kata. Na mwacha mwenye. Tabia ya kotu. Mama napenda miumbile la kotu. Uwe. Jisi ulivyo tu. Uwe. Unajua uvumilivu wangu wivu. Minafurahi wana ukiwa positive. Yani uko shwari umependeza umedapsi. Yani bisikari wangu wivu kwa talaki.
Nararara, nararara, nararara.
Na awizi. Wei sada zani sari meluke utawa dacha we. Anikiwa nanya pamoja gendo timu wana. Hiso utiabihi wana awizi. When she did fantastic, he said, "Me baba for the sound of it." And he said, "Me want to make a trip to my brain." And he said, "Me want to talk to my girl, want to talk to me, want to talk to get her, want to talk to my girl, want to you." And he said, "Me want to talk to the woman, want to talk to her, want to talk to my lady." He said, "Me begin to say, me want to talk to her, want to talk to Zanzibar." And he said, "Me want to talk
to her, want to talk
to her, want to talk to her." Nisalimi mwanangu kwa baba kinyozi mkari. Hii sauti ya machara bwana. Awizi.
Wisa dansa.